Vunja shingo na vunja ko. Mime signi dili a week ago. Ni ite baby anisa mo. I'll never sign it, sell my soul. Vunja shingo na vunja ko. Mime signi dili a week ago. Ni ite baby anisa mo. I'll never sign it, sell my soul. Nshajipata na mikwanja hivi kipi kinafuata. Ni bazi after bazi kia chia ni lawama. Machine gun kele, wazi tena bele. Shika sana mkono none kana menesele. Presidenti sauti ya ikulu. Na switchi kwenye game na ifanya kwa uhuru. Uhuru? Mfumo? Tegemezi la dunia na lipaga na ushuru. Saivi mambo safi wanaitaga ni ududu. Old school na kimbiza bila vudu. Marwapa wamepoa kakefua cha Zuchu. Ili anza kuna mbali nikamua kuzichanga. Sina woga wa maisha na tayari nshajipanga. Mambo yote super na tayari nkona shamba. Niko na Trista baby. Nisha funga siku saba. Vunja shingo na vunja ko. Nime saini dili a week ago. Ni ite baby anisa mo. I'll never sign it, sell my soul. Vunja shingo na vunja ko. Nime saini dili a week ago. Ni ite baby anisa mo. I'll never sign it, sell my soul.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Wahuni wengi sana wame sell zao soul. Bado wako loko hawajawai kugrow. Cheki na votamba, cheki skinny na vo glow. Cheki na vo flow, siko loko, niko global. Cheki na vo go, niko humble, siko normal. Na wapiga bau, wana kufa na mastresi. Wana shuka dau, wamekwisha na makesi. Married to the game, kwa kidole kuna pete. Mitae meni kuza nikipiga zangu kete. Na wapiga KO, wakiimba oh. Oh sete, baby sete. Nilianza kuna mbali, nikamua kuzichanga. Sina woga wa maisha na tayari nshajipanga. Mambo yote super na tayari nkona shamba. Niko na Trista baby. Nisha funga siku saba. Vunja shingo na vunja ko. Nime saini dili a week ago. Ni ite baby anisa mo. I'll never sign it, sell my soul. Vunja shingo na vunja ko. Nime saini dili a week ago. Ni ite baby anisa mo. I'll never